KME Music. Exclusive from ZHitsPromos.com.
Giovanni. I pray for you.
Diwe mfumo ndiwe wako mfumo, ikuvikenge pa malundi yako. Diwe mfumo ndiwe wako mfumo, ikuvikenge pa malundi yako. Kwaze hivi vitu ni kuchicha, na zuze hizi nyimbo ni kuhimba.
November, inayangi wa pembelo nezo pemba. Baby boy, my baby boy, a lot of things come but you brought me joy. I'm sorry for dropping your song a little later. I wasn't with you on your B-day but now I feel better. My little hitter, Giovanni, it's not a bliss that you brought to your granny. I just want you to know, baby, susa kula ngaine, nina kula no daddy. I'm always gonna be here for you, baby celebrity. Zambia yonse ikuziba but ndiwe che baby. Nyanzo kani za sinza kwa nisa, upando chena mulungu njepe ananijalisa. Mwana wanga, my first born son, my first album named after my first born son.
Diwe mfumu, ndiwe wako mfumu, ikuvikenge pa malundi yako. Diwe mfumu, ndiwe wako mfumu, ikuvikenge pa malundi yako. Kwaze hivi vitu ni kuchicha, na zuze hizi nyimbo ni kuhimba.
And I ain't gon' lie to you, life is a gift and yes, baby, leave it. I'ma spoil you, take you the way I've never been as a kid. You know why? Cause you're the best I've ever seen. As long as they pond you could chula never. Jaka sumini show kukumbwa neighbor. Hello no God, cause without God, baby, you ain't nobody, right? If your daddy wouldn't be here singing a song for you, all these late nights, I'm doing them all for you. Hello life, yeah, my ups and downs, but I pray up it till it lay a thousand miles. Cause you my baby, maybe you won't be what I may be. Cause lately I noticed you a smart baby. Now ask my baby, to menso ukaseka. Giovanni, potential ikayeka.
Diwe mfumu, ndiwe wako mfumu, ikuvikenge pa malundi yako. Diwe mfumu, ndiwe wako mfumu, ikuvikenge pa malundi yako. Kwaze hivi vitu ni kuchicha, na zuze hizi nyimbo ni kuhimba.
Smart me to outgrow me, to outlive me. Want you to become way better than I will ever be. Mwana wangu nukupembelela, nakalevalika, nakalevalika, nakalevalika.
Diwe mfumu, ndiwe wako mfumu, ikuvikenge pa malundi yako. Diwe mfumu, ndiwe wako mfumu, ikuvikenge pa malundi yako. Kwaze hivi vitu ni kuchicha, na zuze hizi nyimbo ni kuhimba. Iwe mwana waje, iwe mwana waje. Kwaze hivi vitu ni kuchicha, zuze hizi nyimbo ni kuhimba. Iwe mwana waje, iwe mwana waje.
Mwana waje, Giovanni we. Mwana waje.
Downloading from ZHitsPromos.com.